rooftop.
Oh, this tish.
Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Call me up on the beat.
Baby, I'm smiling. Baby, I'm smiling, yeah, for you. Baby, I'm trying. I'm trying to be perfect, baby, for you. So come see me, see me, see me, see me. Come see me singing, 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 singing. Oh, baby, tight. Me can't wait for tonight. Me love what we do, me baby. My hands around you, me baby. Tonight just me, you, me baby. Me going crazy for you, me baby. Lights up, sound on. Champagne, so let's give a love song. Yeah, I wanna give you love. My baby, give me love.
Leo, nako bandika, bandu wangu. Bandika, bandu wangu. Leo, nako bandika, bandu wangu. Bandika, bandu wangu. Leo, nako bandika, bandu wangu. Bandika, bandu wangu. Leo, nako bandika, bandu wangu. Bandika, bandu wangu.
Kwenye kichwa changu umejazana, ushanipasana. Hadi nikitaka kucheat nasema pana. Na vile umenimiss naona aibu kukwambia ufanye taratibu. Vile unanikiss napata majibu bila kuniambia mimi ndo wako tabibu. Napata mizuka na kupa yote yote. Cheketa banjuka napita kote kote. Leo hakuna atake njoy mapenzi kukushinda wewe. Dunia nzima hakuna mtake mpa mapenzi